mzimia kanzimia tunania ila tatizo mama. Moyo unanambia pambania pambania haraka dhamana.
Kinganga kinganga dawa likuwa kinganga kinganga dawa likuwa kinganga kinganga dawa likuwa kinganga kinganga
kinganga nizi mapenzi umenipa ndo vile mama kwa nasema nitaki baby inafanya nisile mawazo nini kashikashi daily cause I got a future for you baby na mama na yeye shampango embu cheki mipango imevurugika nimempa posa imevurumishwa na hajatupa sababu yani ni mja ameturudisha ila got a future for you na kuzimia unazimia tunania ila tatizo mama. Moyo unanambia pambania pambania haraka dhamana.
Kinganga kinganga dawa likuwa kinganga kinganga dawa likuwa kinganga kinganga dawa likuwa kinganga kinganga
kinganga nizi
haututararike wamezingua auto wairishe ni vile ni yakoshe ndo nangoja tuikamilishe sijua nataka nini huyu mama au anataka uendele kuzini bana yana mesha tuzingua sana paka natamani nimpige mitama
tumeleta yoposa ni baraka ujui kuowa tunajua talaka hatujui
cause he got a future for you na mama na yeyu shampango
na kuzimia unazimia tunania ila tatizo mama. Moyo unanambia pambania pambania haraka dhamana.
Kinganga kinganga dawa likuwa kinganga kinganga dawa likuwa kinganga kinganga dawa likuwa
kinganga 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 nizi.